It's all about love, baby. This is when I will work closer. Yo, King, I got the message. I love her.
Oh, 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 hey, hey, hey.
Nikupe habari, tangu nirudi safari. Nikakupata kimwali, tumeshinda dhohari. Nitazungumza naye bibi na babu wataridhia. Siku ya ndoa shera wigi, mie kanzu na jambia. Tumeshinda visingiti, wambea mtutishi. Maneno yenu uchafu, yeye sabuni miejiki. Mtasubiri mazishi, sisi bado tunaishi. Utamu wa walinazi, ule na parachichi. Aiwali wangu, wendi wetunu yangu. Mbeba siri zangu, mwenye tamu yangu. Ai mama, tumetoka farawe. Wache waonge, maneno ya msijali. Peke, 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 peke.
I dedicate this song to you, baby. My heart is for you, baby. The boss.
Love is good, baby.
Hey, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Yo, yo. Nikupeo, nikupeo, mi dola. Arusha na Manyara, ama nikupeda. Nikupe fahari, nikupe dinari. Nikupe bahari, samaki waishi mbali. Roho zilo wapinda, wambie ugonile. Ndaga kiasi wangu, boy, 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 boy. Tumeruka vizingiti, wambea mtutishi. Utamu wa walinazi, utafune na ndizi.
Aisi mama, asali yangu we. Aje mama mkwe, akupera zawadi.
Ai mwali wangu, wendi wetunu yangu. Mbebe siri zangu, mwenye tamu yangu. Ai mama, tumetoka far away. Wache waonge, maneno ya usijali. Peke, 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 peke.
Ai mama, ai mama,
ai mama.
Aje peke, peke.
Aje wache waonge.
Peke, peke, peke.
Ai mama, tumetoka far away.
Tumetoka far away.
Barnaba,
Tausi, ndege wangu, ndege wangu wa thamani. Ndege ulo shika mali na vitu vyangu vya thamani. Mie Adamu ya ndoa wangu, nipeke na mama.
Cheke, 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 cheke tu. Cheke tu.
Yeah.
Mopao, you king.
Love is good, baby.